baby. Ati penzi singo, asa ya nini twazimane. Nililishika pindo, sina budi kuachia. Kikulacho kinguo, asa ya nini tukizane. Mapenzi magube gube, ya kikusivu tachia. Ayajua mapenzi ya kikigitali. Kipenda leo kesho kwimachali. Yanatesa vibaya, yanatesa vibaya. Naugua taujikute mwengangari. Kipenda leo kesho wimachali. Yanatesa vibaya, yanatesa vibaya. Wasituchezesha miguru pande, wakatugao pande pande. Tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. Wasituchezesha miguru pande, wakatugao pande pande. Tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. We are we are number, we are number. We are we are number, we are number. We are number moja, we are number moja. We are we are number, we are number. We are we are number, we are number. Sisi ni number moja, sisi ni number moja. Samata ukose kumpenda mkweli. Mapenzi yana kasiri na jua. Yata kumiza. Tena chonde uje ukonde utauchosha mwili. Mapenzi yana kasiri. Yata kumiza. Moyo wangu kichanga. Yani mwake mwake nye. Mwisho nizeke kijana. Yani niteseke. Kazuzu mwanana, mambo yete yente. Kama kopa kabana, mwacha niji mwage.
Mecheza kama
nasusa,
nasusa, nasusa, nasusa, nasusa, nasusa.
Wasituchezeshe miguru pande, wakatugao pande pande. Tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. Wasituchezeshe miguru pande, wakatugawa upande upande. Tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja.
We are we are number, we are number. We are we are number, we are number. We are number moja, we are number moja. We are we are number, we are number. We are we are number, we are number. We are number moja, we are number moja.
Tell me your